yo. Skiza magi magi. Skiza magi magi. Yo. Napenda uki smile, my baby you're so fine. Una kwangu menimaliza mimi so why lie. Nachanganya Kikuyu kilami ndo niko shy. Situpige moshi mbili after hapu utakuwa high. Ati ni ngoma zangu tu ndo zinafanya sikie fine. Ni ngoma zangu tu ndo napitisha nazo time. Ni ngoma zangu tu ndo zinafanya sikie fiti. Na bado nanisho na picha yangu kwa kibeti. Doba ni kali ndo mana mimi na flex. Na siezi ngoja kukuona ni kukaress. Napendi story kwanza zile za ma ex. Napata wapi tena kuna venye nili mess. Napenda nga vilo kitoko na wamaliza. Na nkichombaya na makalia na kutandika. Yopenda moshi na ndomana na nitafutanga. Nukijambaya na kucheka kwanza zile za all along. Nimekuwa kwa zone. Nasakanya maganji manamba ziko kwa phone. Zingine zita kubamba, zingine zita kubo. Kama brick and less, man, I'm bad to the bone. Napenda uki smile, my baby, you're so fine. Na kwangu menimaliza mimi, so why lie. Nachanganya Kikuyu kilami ndo niko shy. Situpige moshi mbili after hapu utakuwa high. Ati ni ngoma zangu tu ndo zinafanya sikie fine. Ni ngoma zangu tu ndo napitisha nazo time. Ni ngoma zangu tu ndo zinafanya sikie fiti. Na bado nanisho na picha yangu kwa kibeti. Napenda uki smile, my baby, you're so fine. Na baki nikiuliza ni lini utakuwa mine. Natamani kubonga na wewe so nipe time. Kuna venye utanipenda so kiti nikupe vibe. Anapenda kujituma manzi ni go getter. Rangi ni ya majuu kila day na get better. Kuna kitu naduka kanji pia naeza leta. Natamani kumare juka sura kana meta. Na misi lengi kizungu ndo kidogo ngumu. Baneza tupa luga mbako siki kizungu zungu. Napenda vilo kitoko na wamaliza nga. Siufike hivi deka mbili upaki umeshanga. Napenda uki smile, my baby you're so fine. Na kwangu menimaliza mimi so why lie. Nachanganya Kikuyu kilami ndo niko shy. Situpige moshi mbili after hapu utakuwa high. Ati ni ngoma zangu tu ndo zinafanya sikie fine. Ni ngoma zangu tu ndo napitisha nazo time. Ni ngoma zangu tu ndo zinafanya sikie fiti. Na bado nanisho na picha yangu kwa kibeti. LFA.